yanda joy mintaji chapane tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi ali nyali abdul munir tinta e modon sembe habaruji meden hande ni der mun ni en kalando balde sappo e jeegom ittanaade duro duni fa hande ko warta dum acci hollude rewbe e surbaabe golle hirnyere e mardi bondi do der leedi meden dum du waddi dum fa hande ko pelle godon gadi hawrunde en do der hubere nyamede enda en kalando ni fa hande do sador maaji rewbe tawra ni harkudaata dum fa hande donno leedi ton dum fa hande der departement bo boy wanda yewtere pindinol meden studio kalangu hande ni der mum en gaddan tariki Mariama Amadou indirtere dun fa hande madan hausese tawado ton hande hande e jonde Bruxelles leedi Belgique di enda der sigila duni fa hande balde sappo e jo kebanade duni fa hande duro ko watta dun acci hollude rewbe e surbaabe golle hirnyere e mardi bondi waddi ko fedde AFJN hanu fedde rewbe duni fa hande jo en ande do harko darta labi kite e aso e pt fedde nabi en gubal pelle daranide duni fa hande himbe leydi gadi batu en duni batu joda hale to andan nu der kogol CG25 golle dani do duru duni fa hande ko watta dun acci hollude rewbe e surbaabe be dani golle hirnyere de enda salamatu isufu mo AFJN dani ko wi do majjun ko hawa usman waddi firtaade gal fulfulde
l'activité sama hala hawrine gaw woni duru didde golle hilnyere e mardi bonni ko no wade chaka jangirde lokkol fedde rewbe Niger kitotobe e be tawra annal sanne do majjum der wakkati chakti do enda e du wada golle hilnyere e mardi bonni sanne der jangirde lokkol e enda misali chaka jangobe e nadu chaka jangobe e janginobe mubbe kasem men pami ko gikkuji ko jangobe enda gonno gada kana gamimmi jangino der jangirde college no meden giya iri gikkuji ko jangobe college be enda gonno gada dum hana ba sedda gonga komen domi e mabbe ka woni be bayle gikkuji mabbe kasem be jottina anninorde enda e jangobe garay e der jangirde godo komen domi e mabbe ni ka woni be bayle gikkuji mabbe
e changement de comportement panna tan de ces élèves
der cakantaraje rewdu leedi Niger duni fa hande nabi en der leñi godon ni rewbe duni jaawa ronude leedi hano gesana baale dun duni waddi duni fa hande ko de en darini ba dunu no wadi be galaybe kokke dun baka mabbe der departement bobo o duni fa hande region doso ir majjun no heewi hano no madame Sani Salamatu ardido sarusi departement wande ni kawji do laabi renude hakke rewbe e yaadu yeso mabbe duni en dan ni haale nani ko wi umur waddi firtaade gal fulfulde
harfi ko darto nokkuje kawtaade jeyaade do boboy minin godi sadorma sanne sabu wita kena debbo ronta leydi taydu kondan ele findo nigu Allah hokki debbo baka mudum kayimbe be enda salo hokkudem baka makko far leydi don sey de ni be doni fu ko makko dum hoje hokke sakike makko gorko gon na bapanya makko na kayu na ko nandi mum wiya debbo memata leydi dum don woni sadorma sanne wuroji gon dum funda yahi a tawan dum don min ka sey jammi be mbimi jone dum e saabi ko on kokkita rewbe hakkeji mo far leydi e mbi ha jomum kanije kano woni accidite e worbe non gollida ay dum du wadai hanana jomum hokkite komu e jungo mum wada ko yidi fum dum saabi mi foda hakkileji horebe kanyu e faane du konnan ni dinan koobe wadobe doni guji be yewa no be ngartu fu hakkeje rewbe di enda be kokkita dum en no haniri
la très importante
komin dargol departement duni goteno limte der nokkuje duni fa handen de tawra rafke jara hakkilo fukkingo dun duni fa handen waddi nabi en wonno hada ko watta duni fa hande himbe baawo yobude ittemu en hannon duni fa handen golobe meri be enden duni baawo wadude yilaru wada noyde himbe dereji dimeki e ko nandi tittanani ko Abdoulaye Salou ardido sarusi komin dargol wadande himbe dereji dimeki e ko nandi tittawi ko Omar Ahmad firtaade gal fulfulde
sande kil gokudu sintinade sen
ko latni me satarma mawdo do kan wonno se sukari mama fu sara makko ngarta halde sako inde makko winde e do talkidi tawi ne kaydu wuro fu minin godi nokku to min ittani gam batte Allah himbe ya winda suka mo rimabe keccoy debbo fu jaldo rimo electorore se rimi sana jokka electorobe jamamo inde makko inde babi ko inde gori ko du makko e ko han jamede fu se suko laba amadu be gadda inde suko winde kandu do talkurdu jonno dimudo wuro no wawi yaade wuro jowro halwa suka mun dimol mudum nyalande e inde mudum min kebata min jale gure min pamtina himbe ko heewi fu famay do mon nafaka talkurdu dimeki ndu enda tawama ne talkurdu dimeki ndu kam woni hore talkidi fu
kan bam te hon kun hal mata yon tiraste
janginobe duni fa hande chapande jeddo e jeegom jangirde lokkol duni fa hande do der to chukabe du enden tokkobe sarobe mu en peri tawrano jande duni fa hande janginobe enden gadnama e kentinoje balde tati do fi duni fa hande no be kan yarude golle mabbe enden yeso fudu misali har ko darta fi jande lokkol ir chukabe enda Musa Mahamadu ardiɗo Sarusi jandeji lokkol tawa wande ni nani ko ido majjum ko Idrissa Adamu waddi firtaade ngal fulfulde
yarani kanana
sukaɓe famarɓe la tiɓirle gurda mabɓe jii kuje kewɗe ko heddi hakkilloji mabɓe jonka yi ko hani woni janguinoɓe faama fawo do majjum heɓa walla ɓe ɓe jiita koye mabɓe ɓe keɓa koɓe paami woddu konnan sey ɓen hakkilla sanne heɓe keɓa andal gam ba neɗɗo no haalde e mabɓe kamɓe sukaɓe ɓen no hani anda ko haaltu e mabɓe fati imina hakkilloji mabɓe noon watta koɓe keɓa ɓe ekkito koɓe jiiɗi ekkitade fa ɓe mbawa ɗum ɓe ɓiɓɓe leydi Niger noon ɓe fu noɓe poti to ɓe jeydu fu wuro mabɓe no nder leydi ndi jonka ko wajibi woni janguinoɓe kayendu konnan ɓeydine andal dow golle mumen ɗe heɓa janguinaɓe jande lobbere gam ayi kamɓe sukaɓe alhaaliji mabɓe hawta alhaaliji sukaɓe ɓe tawi ɗo endan ɓe
Sarusi kawjiɗo jandeji lokkol illela 1 région tawaduni fa hande nde en daari hitano duuɓi 1985 Sarusi on nden singa hande ni ko watta jandirɗe lokkol duni fa hande ɗe gomnati 96 e jangirɗe ɗiɗi tawaɗe dow jonde koye mumen tawa nder hawju Sarusi on nden Alhaji Alkasum Sani ardiɗo duni fa hande Sarusi on nden nani ko wi'i dow hawju jangirɗe e lokkoliji ɗi en nden ni ko Moutari Mahamadou waddi firtaɗe ngal fulfulde
Nous avons fini l'année
avec Timini hitande jande enda min tawrama dimman sukabe jangobe ujunaji sappo e go e kemi jeddo chapane jeego e jeddo rewbe worbe der mabbe ujunaji nayo e kemi jeenayo e chapane jeego e nayo kanyen woni rewbe nden non nimin tawlaadu konna chadaale sanne e garol lekkol gol fudu konna der gure ladde misali hanto wete dan dago naadu konnan tamfaram non non du fe tawa jaati le galure ndi mawnde hor mudun der bangé de tere go e didi fu no wodi sadarum garu lekkol gol endam jonnal fila ko darto jangino rewbe gol buri jaati sadarum sanne e der nokkuje kewde nden ko min gatto noddangal woni dun durwa dun acce sukabe rewbe endam njaha ngada jande mu en no haniri en wodi
frequenter l'école
Sappo lewru Desembre dum fuddi wadude dum fa hande mbattu ittanaado dum fa hande nyaloma ittanaado laabi darnaade hakke bibbe adama der lede duniyaar do nda hikka dum fa hande kan woni duubi chapande jeddi e joyi ko laabi di enden juddina der lede duniyaar do nda alal bitido dum fa hande timidriya hawtidaade anti slavery international an fedde gondu non fa hande ngadi hawrune yewtinaade dum fa hande laabi no dum waawi juddinirde fedde ko kobe habaruji durwande ko watta dum fa hande dum acci filla maccangaku e feru durol caka himbe do andan leedi Niger nani ko Ali Bouzou ardido timidriya wandan ni wi do majjum ko Amadou Harouna Djibo Ismaël waddi firtaade ngal fulfulde
leydi Niger no woni nder leyɗe keddodiɗe mardi bondi kañum e maccangaku ko watte illa fi ajal kañum e wonƴutuggol muɗum ko waɗa joni ko waddi ɗum kam wonno fi al'adaji meɗen fina tawa no wodi himɓe laatiɓe duwi nde hakkilloji mumen no tawa dow fi maccangaku mu enɗa gan tawagal mumen noon woɓɓe du gan ganaji sembenteɓe noon no woddu konna ko heddi hakkilloji himɓe kam wonno do fila laamu tetu ko joɗno ɗum enda ko waɗanno ɗum fuwari hawri ele hakkilloji himɓe wotuɓen endam ɗo leydi Niger ɗum saabi minen fedde amin timidiri a darnide dow fi ittugo macca ngaku ngol no aadi wadde golleji tindinol kañum e kokkol kibaruji yaade e himɓe e famtindeɓe fa wooɗa e dow fi on endam ndennone dow majjum min gollidan e walloɓe fuu tawaɓe min gollidan du konno e lamɓe tuɓe e sarɗoɓe ɓe sogueji kañum e hokkoɓe kibaruji e dow fi
onanimateur de radio communautaire
rewɓe département Falmay région doso duni fa handen no dema windi bundu demal gal duni fa handen no walliraɓe ɓe keƴora heɓude duni fa handen koɓe kumtira hajuji mabɓe amma rewɓe ɓenden ni no tawra saɗormaji misali Rafi Awdiri e areɗe ɓe gaɗira golle ɗe enda nani ko Hajara Garba demowo windi bundu noon to endan belanɗe wi'i ko Oumou Oumar waddi firtaɗe ngal fulfulde
wundi bundo goyo kay
golle windu bundu der mudum mi wadan ko watta duubi laso e didi mido aawa mido woccina haako makko de neddo nokkure mudum mauna remay ko duudi hebata barke haako kon en demen kebi balla der hitane meden itta haako kon en de ko sonnama edu wayi hebude ujunaji hemre de are amen keccori du men buray baano en rafi are waddi meden gatta ko sedda sedda fodde semme amen meden jaara lumo meden chonno fal meden chonno du belande sadorna ame woni hanne rafi are e rafi balla do en belande jonkaliol fu wallira heban ko buri million
kay gedu didu gaka sinaw
Hikka nduni fahanden den dari remobe pompiter belle yara bon kukur region nduni fahanden tilibere timia he nduni fahanden bere agade zende region agade sonden ni deme golle mwen dende ni no donno nyawla gan ibe tawra rafi awdir nduni fahanden do deme pompiter o nduni fahanden be buri hukude sembe ko watu nduni fahanden be keba ko be kejora humtude hajuji mabbe nani ko madam Musa Zainabu ardi do biro ainoma kumpitar de dun faande jamaare do fiide me den den wi'i min he Hassan Nuru ko min gaddi firtaade gal fulfulde.
Il y a eu plusieurs facteurs.
Wodi kulle kewde gadde arande ni fi mo leydi meden tawa hanne o ko waddi hanne are bawta iwdo ede Yasin no nanne leydi Niger den fi hebude ceede der bankiji dalila jukkol go leydi Niger jukka dun sabi awdir pomme de terre di ke ciorni wawa ciwdo ede Yasin nanne der leydi meden di amman no wodi gaddudo awdir pomme de terre di amman di duda idi caadi du pomme de terre o cionnete do lumo o waɗanaka gan awre denne ɗum sabi ba o awama o fuɗata seko o rima pomme de terre on ɗum remama gan himɓe ñama tanno rafi kecoran awdirdi en no waddana remoɓe mayri saɗorna gan kamɓe ɗuɓɓe non gonno domi rema pomme de terre o hikka
pour la disponibilité de la pomme de terre.
Kenga sappo e go lewru desambre tan duubu jonaadiide e laso e tati to Marrakech leedi Maroc duuni faande dum wadi battu hokkude be nyenyi der latol bal leede Afrique de ndani barjaari mu en barjaar duuni faande indirani balor do Afrique der Francir har worbe ben duuni faande Victor Osimhen bi leedi Nigeria o duuni faande kan hebi barjaar di andan o dadi Mohamed Salah mo leedi Misra e Ashraf Hakimi mo leedi Maroc di en har rewbe be duuni faande Asitat o Shawala kan duuni faande bi leedi Nigeria non ka hebi barjaar di andan miccintinen hebi duuni faande ko debbo o andan ni FC Barça ton o fiyanta bal o andan labi du makko duuni faande jeegom o heba barjaar di andan hitaani duubi ujunaadi di e sappo e nay hitaani duubi ujunaadi di e sappo e jeegom hitaani duubi ujunaadi di e sappo e jeddi sappo e jeenay laso didi e hikka hitaani duubi ujunaadi di e laso e tati. To bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala ngu hanno biirɗen ɗum ni nder koye kibaruji meɗen yenden ni yewtere pindirlo meɗen hannden ni nder mum en gaddatana Tariki Mariama Amadou indirteɗo madame Hausaise gonɗo toon nden Bruxelles e jonde Mariama Amadou o duni fa hannden kan woni debbo arano mo golli waɗande himɓe radio toon nden duni fa hannden nder maternité Isaka Gazo bi nder huɓere ñamede enda duuɓi sappo o waɗi imo golla nder nokkure nden dam fadde makko hitaande duuɓi ujunaaɗi ɗiɗi e nayi dillude yehude Belgique toon nden ton Bruxelles duuni fa hannden debbo enda ni dow inde kawjiɗo fi rewɓe e cukaaɓe nder fedde leydi Niger indirane ho conseil des Nigériens en Belgique hano himɓe leydi Niger wonɓe to enden Belgique e jonde debbo enden no jaɓɓo no wallira duuni fa hannden rewɓe leydi Niger waranɓe to enden joɗade nder kuɓeje Belgique ɗe enden duuni fa hannden en kettino yewtere makko e Habibou Garba wakkati yehuno to enden Belgique yewtidi he makko ko firtaɗe ngal
maternité central ko wonchita wi'a Isaka Gazoubi waddanama radio ko ƴewata cellal himɓe kandu woni arano ko wadda ɗon en no wodi der mun to nyaw sere ƴewete min du woni ko firti nokkure den en mi golli duuɓi nayi der majjum mi wala banni o
ayno tabi
de hajjiya ko tawi aɗa tawrano ɗe golle moƴƴuɗe nder Niger noyi waɗi ko taweɗa hannde nder leydi Belgique ɗon
wallay goran tokkoymi warde ɗo en kanko du o wari tefude noon kan woni ko jooɗimi nder wuro ko
ɗum woni ko gonɗaɗa waɗana ballaga yahde e rewɓe ƴoɓe Niger no warɗo en ɗam
ley fedde ɓiɓɓe leydi Niger tawaɓe ɗo en mi hawji fi rewɓe e sukaaɓe illa jomum waray sey haala ni kam wara no wodi ko ƴamiraymi gam min ɗo anni wuro gon en e nogo yahirta ko watta jomum de wari to tampo de ni jomum wari du sey mi fooɗa hakkillo muɗum no jomum watta ko heɓa talkuru jonde ɗo en illa ɓooyay gal leydi di en de ni neɗɗo wala talkuru jonde kan e ɓolum fu no fota jomum hetta hakkillo fukkiimo ga wakkati fu de be ummike e diwa himbe be tinno e be nanga himbe menen ko men baye wadude kaw won men ade jomu ba der salon amen no men accan jomu fukko wobbe no gada lewru yaade lebbi didi meden tawra nyamdu tawado do en funo nyaama menen madu men kebe baraje majjum seni jomu no halaka hanne jangu halaka to kanni woni peno de wobbe no gidi hunne sey nanga hawni dira fu hunne meden poda hakkilu mabbe do majjum
kulirgi lakali chandinda
kambe rewbe enna iskabe rewbe se be ngari be kebi talkuru jonde golle de won ko be gatto der Bruxelles do
menage no wo laybol e moytol ciudi kanni woni golle mabbe dundu no don no wadane talkuru der golle de noni be keba be kunta hajuji mabbe
kambe rewbe dum woni ko bawda yamir debbe seni jomu wima waran do a wi andum warana joddo der leyt ton enda
wallahi seni leedi din en wodi minen ma innira e mabbe men kote gam men naywi gande leedi maada hebi jawdi a heppata ko nyaamuda neddo dillan der peewol gol
ayeyno wora
bandiraabe tinibe habaruji studio kalangudo kokkul habaruji meden timmata.